kosa mori paka na jisi crazy. Nishakuwa kama mdoli anytime ni kubembeleze. Propose tunajibimbisha, propose tunajibimbisha. My way, mchongo nani kumbisha, watu nani felisha. My way, si unataka tujulikane kwa TV, magazeti na radio. Posti sifanye turumbane, elewa na mashabiki mwenzio. Habari za madanga zipo kwa kita, sambora unani fosima. Fanya
posti, nawe ni posti. Ni posti, fanya ni posti. Ni posti, fanya ni posti. Ni posti, nawe ni posti.
Unanitesa roho, kitu gani sijafanya? Unaniumiza moyo, nahisi na kudanganya. Anytime I'm sorry, nanichosha we mama, we mama. Mapenzi matamu, punguza na wivu, tuzile mbivu, minawe. Itabasamu, tulijenga chapu, punguze na wivu, baby. Propose tunajibimbisha, propose tunajibimbisha. My way, mechambo nanikwamisha, watu nanifelisha. My way, penzi leto biskuti kwenye mbua, iline baby. Umenipenda mwenyewe nimeamua, acha nizikwe nawe. Habari za madanga zipo kwa kita, sambora unanifosima. Fanya
niposti, nawe niposti. Niposti, fanya niposti. Niposti, fanya niposti. Niposti, nawe niposti.
Propose tunajibimbisha, propose tunajibimbisha. My way, mchongo nanikwamisha, watu nanifelisha. Tunajibimbisha, mchongo nanikwamisha.
Ni posti,
fanya Farida aone.
Ni posti,
fanya na Koko aone.
Ni posti,
fanya Hamisa asome.